nje nikachupa akini mavushe ndeyo shamba kini kile mako kina kaile rada aje nikachupa kidinga madundo mavenenga muipundo kulche shamba leji nikachupa nido
kachupa ni
lezo leji nikachupa nido
kachupa ni
shamba leji nikachupa nido
kachupa ni
lezo leji nikachupa nido
kachupa ni
ikam Kampala
kachupa nido kachupa ni
ikam Nairobi
kachupa nido kachupa ni
ikam Sudan
kachupa nido kachupa ni
ikam Rwanda
kachupa nido kachupa ni
shamba leji nikachupa nido
kachupa ni
lezo leji nikachupa nido
kachupa ni
shamba leji nikachupa nido
kachupa ni
lezo leji nikachupa nido
Kachupa, I told you how I have no money. She told me to leave me, to leave me, to leave me.
She told me to buy kachupa. I told you how I have no money. She told me to leave me, to leave me, to leave me. Shamba leji ni kachupa ni.